moyo wangu umejawa na furaha. Kila muda najisikia nina raha. Baby you, mi nikupe nini we, nikupe nini we, you're my baby. Sina shaka mimi na wetu mai. Mina data vile unavyo smile. Mina pata nikitaji tonight. Baby you unawaka kama candlelight. Sexy baby girl. Najisikia furaha. Mamacita, I love you. Mashaka lady, bali na we sitaenda na kupenda we. Baby give me some more, give me some more, ni petrol love. Mama sita, I love you. Wewe ndo mama wana we. Wengi hawajui tumetoka wapi. Wajui unanipa nini. Baby, you're everything for you. Everything for you. You're my baby, you're everything for you. Nitakupembeleza, 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 nitakupembeleza. Everything for you.